Reggie.
Mr. Chipak on the beat. Yeah, we got another one. Na Chipak in the building. I am Bizzo and Chipizzo. Kao Sensei Ka Mike. We now do this. Let's go.
You are fast in judging me. Ooh. Kama jibile ko vire to the other side of me. Oh, oh. Wa uze mwana na lienyeka. Wa uchi kumoko maka ya cheka. Kama jibile ko yunangu na kuitambo. Mina visemi zemi tomi soto kwa minamo yetu. Kama jibile koko life ya. Chiko kutoma nguwa kutoma ya michi. Ayo longa kuitambo uka wami. Ano. Enu wako jaji nga jaje nuri.
Whatever you want, but you're thinking and now in a color arrogant. Well, look how I'm gonna until I'm alive. Yami, they want to suck a mina, mommy, now I'm for this yami. Utalan and now we are my first bony, but in my cabin, I'm gonna see so sick bony. Imagine if one year you are cuckoo fall and I could come 3 days in a zada. And as killer, steady, I could tumble a foot as card. But you know, we come and a thing and a red. We are come a red in our me underage. That's why I'm a woman on the color subject. Keep on Nenu na tiki sitei. Ona mwana ni tamba na tatiki day. Avali amuona day. Dale nukurupu ana kuwane kainai. Neluki mweluka nepige wa stata. Batila esti ya jiuna iluka atata. Amina sumu kili na tukwe survive. Inapore tinaidili mumadezi. Madhana kwa kitane stepu madha. Mwitala na kama mimu kala mukinzanza. Tuwako osa osa. Nikana nikana treating your own sani. Wana wako
kuseme na. You are fast in judging me. Kama jibile kubiri to the other side of me. Oh, wawuze mwana na lienyeka. Wawuchi kumoko maka ya cheka. Kama jibile kubimangu na kuitamba. Mina visemi zemi tomi soto kwa minamo yetu. Kama jibile koko life ya. Chiko kutoma nguwa kutoma ya michi. Ayo longa kuitamba uka wami. Enu wako chachi nga chache nulika.
Ona mwana ni tamba na tatiki day. Avali amuona day. Dale nukurupu ana kuwane kainai. Neluki mweluka nepige wa stata. Patila esti ya juuna ilu.